Gano ge mawulira agesaawe eno ng'omusomyenze mutatuulira mazima ataina kyentya okujjako Katonda yantonda mbozi n'enjala. Obumenyi bw'amateeka nga bukyeyongedde mbavubuka kujabagidde omunafu azadde kalira endiga ewalambye ennyumba nga bwe tubadde tusuubira okubawabula ng'abazadde n'abakulembeze ate be bamu abagabana nab'omunaku. Gaagano mbujju.
Amazima gakaawa, oyogera mazima gakukyaya. Ridimu anta master, ebyo zatabityanze ntya Katonda yantonda gatakka enjala. Bavubuka ffe tukole, bolabe kikyamu tokibika kikule. Mugambire wotalya byatakoze, lujja kukya lumu mukodomi bikutuge. Nyagwehena, akanya ne loyagaliza mukakitaawo ku nnyoko. Welusokera leka n'okawulire gwatayina amato ojja kukasoma omawulire. Oli muzadde naye abaana bo tobakuzizza, bakola ensobi oba ebikyamu n'owolereza, bava mu kunyagana kakyayi n'obawoleza. Kano kabakulembeze ku buli kyalo ng'akola ebikyamu kw'owolereza ngo gaba malo. Mubuulirire ate omusomese akakkanya obuzenzezenze obw'emmese. Mubuulirire ate omusomese ne bw'abeera akutadde kyayi mu nsawo. Amazima gakaawa, oyogera mazima gakukyaya. Ndi mwanda master, ebyo zatabityanze ntya Katonda yantonda gatakka enjala. Bavubuka ffe tukole, bolabe kikyamu tokibika kikule. Mugambire wotalya byatakoze, lujja kukya lumu mukodomi bikutuge. Ndi mwanda real rasta, sisosola mukisa omucholyo bw'omukiga. Nja kuba kirindi, 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 kirindi. Nibakalima wera bapita kawomera, buli abadde njagala yesa wakakikembera. Musimbe layini bwe malono nga kuyingira, nja kubagambako kubanga nammwe temusaasira. Ne bw'aba mukwano gwo wasobeza kituufu omugambeko, ebitali bibyo nga lwaki abikwatako, kola namanya ove mukulera engalo. Oyambe bakadde bo n'abaana bo kasukali kabatuukeko. Kabatuukeko, ayayaya. Bakuba kujubisa ebikyamu ne bakuwaga, bwe gikuwunyira n'ebibyo bwe babigula. Ne bakuseera kubanga oli mu jjeera, funa amagezi ke kaseera. Amazima gakaawa, oyogera mazima gakukyaya. Ridi mwanta master, ebyo zatabityanze ntya Katonda yantonda gatakka enjala. Bavubuka ffe tukole, bolabe kikyamu tokibika kikule. Mugambire wotalya byatakoze, lujja kukya lumu mukodomi bikutuge. So missing se, nyakwehena, akanya ne loyagaliza mukakitaawo ku nnyoko. Welusokera leka n'okawulire gwatayina amato ojja kukasoma mu mawulire. Bakuba kujubisa ebikyamu ne bakuwaga, bwe gikuwunyira n'ebibyo bwe babigula. Ne bakuseera kubanga oli mu jjeera, funa amagezi ke kaseera. Amazima gakaawa, oyogera mazima gakukyaya. Ndi mwanda master, ebyo zatabityanze ntya Katonda yantonda gatakka enjala. Bavubuka ffe tukole, bolabe kikyamu tokibika kikule. Mugambire wotalya byatakoze, lujja kukya lumu mukodomi bikutuge.